Bawana bawo batswang ka Steelport re ya le tamisha bawana bawo ba re ngkhobotse ke bakwele ba re ba gona botho mountain re re thobelane eish Jesu halona Rena halite Gato Jesu halona Hayo
Hayo
Just so holiday, I wanna go high. Just so holiday.